Ko tino whanake, ka kite koe te whanake tanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki hoki mai ki Wanganui i tō rātou kura. Hei whakahaeretia i ngā rōpū, hei noho hei kai whakawā, noho ana ki runga i te komite. Ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup, ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataetai ngā taukua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai i tō tātou whakataetai, nei a Dalamia Cup.